Islam. Yazi kudala zabalaza. Yazi kudala zabalaza. Namhlanje ngithi what's bad. Maybe chava kwamalaza. Maybe chava kwamalaza. So vela kayo one, vela kayo one, vela kayo one. Maybe chava kwamalaza. So vela kayo one, vela kayo one, vela kayo one. Yeah. Maybe chava kwamalaza.
Hello, kufaljelika, zivuko tandas, bese vele sithwala istrati, siphuma umkhankaso. Tshela uma ukuthi fandax buya jumpers, kuyoshigaza uphume ishampas, mele ngene space. Namuhla ngathi ngizovuka, mangithatha ukubuka khulu V. Success is my destination. I'm cash driven, I'm on that Mandela drive according to my navigation. Next sentwana wanna get. Now ya cover lover, best tabalasa for cash. Ngapha sibizi loko spamba locus, yeah. Manje mara lover back, I'm the stunner all the year. Oh, what's bad, maybe shava for the last time. No time to waste, wanna all over must shine. Phela nami ngizoenjoya what's mine. If I live another day, kubekala ngigcine khona last time, yeah. Fana kithi I believe in divine intervention. Tell Satan kuthame kancane. All I need is lights, camera, action. Phela slow kwesikhashane.
Cause love, yazi kudala zabalaza. Yazi kudala zabalaza. Namhlanje ngithi what's bad. Maybe chava kwamalaza. Maybe chava kwamalaza. So vela kayo one, vela kayo one, vela kayo one. Maybe chava kwamalaza. So vela kayo one, vela kayo one, vela kayo one. Maybe chava kwamalaza.
Bathu uyazibona, mara nathi uyasibona. From since then sikoda, namanje sikora. We still the best ngamanyora. Udlula bani ayikhohlwa, mfana uyazimora. Kona bantu uyaziphoxa, thinking that you better than this. When this is God's work, boy, heaven on this. I'm still here, know the devil is pissed, aye. But enough with the negative. I read your joy, celebrate for the hell of it. Life's too short, so we get high. Few court scheme, now my gang, I'm dreams of a new Porsche. Who thought ungashintsha? Changes, never did a picture. Mina, famous. Manje mebangibona bayasena, strangers. Bathwele ngale vibes, yakhipha greatness.
Cause love, yazi kudala zabalaza. Yazi kudala zabalaza. Namhlanje ngithi what's bad. Maybe chava kwamalaza. Maybe chava kwamalaza. So vela kayo one, vela kayo one, vela kayo one. Maybe chava kwamalaza. So vela kayo one, vela kayo one, vela kayo one. Maybe chava kwamalaza.
Sepela katsa soza savuka savuka.
Yakhumbula ngikutshela kuzolunga ntwana. Besiphohla indlala ngey'nsuku zakudala. Upro wathi pressa phusha phanda ungawari uzopopa. Fungo madala enosiphusha isikhanda. Umsansi uyasithanda kanda 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 uma iwuyifanda. Phetha umgangathi flow istandard. Yomsimthandane nayo ganga. Kuzuzube nathi kule y'nsuku zokugcina. Sebenza kanzima ukuthi sikhona ukuphila. That's why isiphuza utshwala kuze kusekuseni. Kuze usungivuse ekufeni. Impilo engapheli.
Cause love, yazi kudala zabalaza. Yazi kudala zabalaza. Namhlanje ngithi what's bad. Maybe chava kwamalaza. Maybe chava kwamalaza. So vela kayo one, vela kayo one, vela kayo one. Maybe chava kwamalaza. So